waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Booliska victoria ayaa ka jawaabay qarax la sheegay inuu dhacay ku dhowaad 4:00 galabnimo shalay kana dhacay xaafadda ay degan yihiin dadka ladan ee la yiraahdo brighton ee magaalada melbourne. Graham Hisgrove oo goobta ku sugan ayaa a b c da u sheegay inaysan waxba arkayn oo ay sugayeen oo keliya bal wixii ka soo baxa.
I was out in the backyard and I heard a large bang and when I went out on the street to see what was going on all the police were there and told us to get back in the house.
Guriga qaybtiisa dambe ayaan joogay, waxaan maqlay qarax weyn, banaanka ayaan u baxay si aan u fiiriyo waxay yihiin. Markaas ayaan arkay boolis badan oo goobta buuxiyay, waxayna nagu dhaheen gudaha ku noqo. Michelle Purcell ayaa sheegtay inay daaqadda ka daawanaysay sida boolisku ay hawsha u wadaan.
It was a bit scary looking out the window and having watched them set up their guns, so I knew at that point that there was something more serious going on.
Waanu cabsanaynay, daaqadda ayaan ka fiirinaynay, waxaana arkay iyagoo qoryaha diyaarsanaya. Markaas ayaan gartay inay sheekadu xun tahay. Xabadihii lays dhaafsadayna dhowr askari oo booliska ayaa ku dhaawacantay markii ninka uu dhismaha ka baxay oo xabad ku furay booliska. Ninka la dilay ayaa ka shaqaynayay goobta oo ah dhisme apartamentooyin ay ku yaalaan. Ninka falkan fuliyey ayaa lagu sheegay inuu ahaa Yacquub Khayre oo 29 jira oo damaanad bannaanka ku joogay. Waxaa sidoo kale hore loogu waayey qorshe la sheegay in lagu weerari lahaa xerada militariga ee Holsworth ee magaalada Sydney 2009, iyadoo 3 nin oo kale lagu helay inay qorsheynayeen weerar argagixiso. 3 nin ayaa qayb ka ahaa baa layidhi koox qorsheynaysay inay galaan xerada iyagoo wata hub military, ayna intii dadu ay dili karaan dilaan inta aan iyaga la dilin ama la qaban. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa markiiba difaacay nidaamka dowladdiisa ee la xiriira dadka damaanada xabsiyada looga sii daayo.
We have the toughest parole regime anywhere in our nation. That is a good thing. But the important point to note here today,
waxaan leenahay nidaamka damaanadeed ee dalkeena oo dhan ugu adag, laakiin waxa muhiimka in la tilmaamo maanta waa inuu san xaq u lahayn oo keliya damaanada ee uu sida la ii sheegay ka soo baxay shuruudihii lagu xiray damaanadiisa. Dabcan si dhow ayaanu u eegaynaa haddii loo baahdo in wax laga bedelo arrimaha falkan ku aadan oo aanu u haysana inuu ahaa mid argagixiso. Mr Andrews ayaa sheegay in daruufaha la xiriira damaanada lagu sii daayay Khayre in la baari doono ayse tahay, buu yiri, mid ka baxsan oo la xiriirta argagixiso.
I would point to the fact that the parole, so the sentence did not relate to terrorism acts. He was actually acquitted of charges in New South Wales as we all know.
Waxaan rabaa inaan tilmaamo xaqiiqda la xariirta damaanadiisa. Horta xariigiisu lama xariirin fal argagixiso. Waa lagu waayey dambiga ay New South Wales ku soo oogtay. Marka sidaan wada ognahay, xariigiisa iyo damaanada waxay la xiriireen fal dambiyeedyo kale oo aan argagixiso shaqo ku lahayn. Dabcan waa wax laga walaaco in qof ka soo baxay dhammaan shuruudihii damaanada, haddana inuu ku kaco fal noocaan oo kalaa. Markii ay dhacdadan bilaabatay, maamulayaasha ayaa sheegay inay baarayaan in arrintan oo argagixiso la xiriirtayin kale. ISIS ama kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo soo saartay qoraal ay ku tilmaameen in Khayre uu ahaa mid ka mid a askartooda ama dagaalamayaashooda. Laakiin taliyaha booliska Victoria Graham Ashton ayaa ku baaqay in laga taxadaro inaan hadalka IS run loo qaadto.
We're aware of online them having claimed responsibility but then they always tend to jump up and claim responsibility every time.
Waa ognahay inay internetka ku qoraan inay mas-uul ka yihiin, laakiin weligood markasto wax dhacaan mas-uuliyadda ayay iska qaataan. Wuxuu sidoo kale Khayre ka dhawaajiyey Alqaacida xalay. Waxaan ognahay inuu wacay Channel 7 oo hadal noocaasa uu ku yiri, waana sababtaas taan dhacdadan ugu haysano inay tahay mid argagixiso. Laakiin wuxuu hoosta ka xariiqay dembiyada badan ee uu Khayre hore u soo galay.
Look, he has got a long criminal history going back many years, a lot of I describe it as an extensive criminal history involving a whole.
Wuxuu lahaa taariikh dheer oo dambiyo uu galay sanado badan, dambiyo badan oo kala nooc ah. Wuxuu dhawaan galay xabsi, wuxuuna ka soo baxay sanadkii la soo dhaafay. Wuxuu ka soo baxay, waxaan isleeyahay, inay November ahayd, wuxuuna weli ku jiray damaanadii markuu xalay falkan ku kacay. Baaritaanka arrintan ayaa weli socda.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10:00 fiidnimo ama kaga soo cesho websyte-ka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.